mbulidde naddala abakyala bannyaba abafumbo bangi be mbuliranga mugambagamba ndiza omusajja n'ekiyenyire sikyali muntu songa jyojjojje nga yali akuwaana nnyo naye obufumbo olukulanya baakujawa siza n'omukuduulu ogwakusaba nkuwa ekyokukola aleme kujawa nnyo sabya musembera kumpi mwenna abafumbo kubanjagadda njogera mpola nneme kuswaza nsi ddala ddala kyekyo bannanga abakyala musaana mweyonje kubanga abo teyonja ne munnookirabanya baabakuttaabu ekisinga bannaffe mukubanyiga nnyo zempiisa z'amakanga bwe zibeera weewanongo kyali mwere nnyabo mbufumbo osooka neweewoomya okukamala oba walinga mujako gyali kulujja olanno neweeyonja nnyabo okuzama kitawe yali eyagala abasajja oluyeye funanga neweekuuma olaba olikuomu bwe mbuze kumpisa eri mu bakadde buli omu neyeewaana bwali omukambwe senange n'enkimanya ndisebompiseemu omukazi gwe ntudde yasana obufumbo buliika muno okakolanga era nkusiima nnyo gwe nno n'otomanya nti nnyabo mmanyira naye nnolwokyusa amayisa amavundu eka nnalisira byekulu nonkazula zamanyira eyali anaabanga takyaganaba bw'omugamba kwazaawo n'ekigungu oddeyo kutenda luka toyinoomumwa so nno n'atamanya nti yakyuka mu mbeera olusi n'olujja nga takyaluyonya bintu biri bibiri bannyaba ebisinga naddala abasajja kwokutubonyabonya obwenzi n'obujjaku byebibi ebisinga nfunda n'omulalu ng'amaka agayonja bwemanya bw'obeera omubbi obeera mwenzi bw'obeera omunyaga oba munafaate abatudde mukyala eyeyonja yaba n'emirembe omukazi omujjako maama yatawaana nemere gyafumbye nze njiyanga yala mwetuuka w'omuyonje saati nga nkubeeri ne weekaba akawunga kagenda butoge oyinza okugamba nti ssebo nkulimba naye omukyala eyeyonja atagwa ku mulembe ne bw'olibeera mutongo okira abayonka kasita okyakuwala obwe nno bwe bukadde ali eyo eyeyonja wadde ng'akuzeemu buli kaseera beera mutongo agira akanyala ddala ddala gyegyo bannanga abakyala musaana mweyonje kubanga abo teyonja ne munnookirabanya baabakuttaabu kakati bannange bannyaba abafumbo musaana mweyonje munfune okuganja njagala okimanyaku okuvaana leero nti omukyala eyonja yatakyayika ne bw'olibeera mulungi nga gw'obasinga naye nno gw'obutambuze guli kujaaya musaana weekuume owona ebigambo watuulaba abanja bakusaliza ennyo ne bw'oliba ogenze nga nfunye okusinga kwemanya obulungi sinja si byakulimba oliba otudde ng'oli wa kitaawo oligenda okulaba nga nayo nkulumbyeyo